SBS.
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 SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiaa mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Tapha ispoortii abbootii dachee. Saba gammachiisuuf maal fa'aa gochuu barbaachisa? Australianoota irra hedduuf deebiinsa diree kubbaa keessatti argamuu jechuu danda'a. Tapha kubbaa miilaarraa haga wal dorgommii fiigichaatti abbootiin dachee Australiyaa kanneen ispoortii taphatan seenaa ispoortii sabichaaf bifa tolchanii jiran. Aadaa fi hawaasota gara garaa waliin hidhata qaban ijaaranii eenyummaa sabummaa Australiyaa jabeessanii jiran. Faana warreen duraan turanii hordofuudhaan dorgommiin miillaa isaanii mo'atan biyya isaan bakka bu'an mul'isuu keessatti mallattoo ta'e hafee jira. Humna ispoortiin hawaasa walitti dabaluu, walqixxummaa fi hiree kennuu keessatti gahee gumaachuu qabaniin dorgomtoonni saboota jalqabaa irraa ta'an qaama hamlee sabummaa ta'anii dhaloota jajjabeessuu fi Awustiraaliyaa boonsuu keessatti gahee guddaa gumaachanii jiru. Ispoortiitti ogummaa guddaa qabaniin mul'achuuf waggoota dheeraaf shaakaluu fi murannoo isaa qabaachuudhaan akeeka saba ofii ittiin mul'isan bakkaan ga'uu dhaqqabuu danda'u. Namoota ispoortii abbootii dachee irraa ta'an kan akka Liidiyaa Wiiliyaamsii fi kan duraan olompiika irratti hirmaate Kaayil Vaanderkiip isaan akkasii hagam dorgommii ispoortii idil addunyaa irratti milkaa'oo akka ta'an ilaaluun ni danda'ama. Liidiyaa Wiiliyaams dubartii Noongar irraa taate godina kibba dhihaa dhiha Awustiraaliyaa dhalatte. Goolii eegduu kubbaa miilaa fi waggoota dheeraaf taphachuu isheetiin gartuu tapha kubbaa miilaa dubartootaa Matildas jedhamu keessatti beekamtuudha.
Always loved sport and always loved football and playing and representing my country, but
ani yeroo hunda ispoortii nan jaalladha. Yeroo hunda kubbaa miilaa nan jaalladha. Taphadhees biyya kiyya bakka bu'an jira. Muuxannoo garoo fi bakka bu'insaanis fakkii gaarii ta'ee aadaa fi ummata kiyya bakka bu'uuf na gargaare. Namoota kaanis bakka kamirraallee haa dhufanii akeeka ofii isaanii bakkaan gaachuuf kun karaa gaariidha. Dorgommii ispoortii keessatti hirmaachuu kan isheen jalqabde ijoollummaa isheerraa yeroo ta'u kunis dhiha Awustiraaliyaa magaalaa Kaalgarolii jedhamu keessatti. Dabaltees akkas jetti.
After watching Cathy Freeman in the 2000 Olympics and seeing a really amazing
ergani olimpika bara 2000 irratti Cathy Freeman dubartii saboota jalqabaa argeen booda biyya isheetiif warqee badhaafamuu ishee ilaaluun fakkeenya kan naaf taatee fi anis of duratti kan ilaalu naaf taate. Dorgommii ispoortii keessatti hirmaachuun na gammachiisuu itti fufe. Sababi isaas caalaatti wayyaa waan dhufe jijjiiramas of irratti argaa fi of jajjabeessaa deemuun jalqabe. Rakkina inni qabu keessa darbuun jaalladha. Dhugumatti rakkinichaaf hin jilbeenfadhu. Kanaaf waan akkasiitu akka ani jajjabaadhee itti fufu na taasise. Hojiin ispoortii Liidiyaa akka isheen addunyaa bakka hunda geessu ishee gargaare. Awustiraaliyaa bakka buutee dorgommii olompiikaa irratti yeroo lama dorgommii tapha addunyaa irratti yeroo 5 fi qophii taphaa kan eeshiyaa irratti yeroo 6 argamte. Dorgommii kana hunda keessatti tattaaffii guddaa taasistee jirti.
I think the team that I was put in with my teammates, everyone has a really diverse.
Gartuun kiyya ani waliin jiru hundi isaanii bakka garaagaraa irraati. Waan tokko nuti irratti waliif gallu ispoortiin kan gaafa jalqabaa keessatti hirmaanne irra caalaa wayyaa'ee akka argamu taasifnee darbuudha. Hojii kiyya keessatti dhiirota qixa akka maallaqnuuf kafalamuuf falmeen jira. Waltajjii olompiikaa irrattis alaabaa aborjinaa mul'isnee jirra. Kanaaf gartuun kun dhugumaan danqaa ture cabsee namoonni waan itti amananitti cichanii akka dhaabbatan dandeessisee jira. Kaayil Vaanderkiip Awustiraaliyaa bakka bu'uudhaan qophiilee jajjaboo kan olompiikaa yeroo 2, dorgommii kan Commonwealth hedduu fi qophiilee dorgommii addunyaarraa baay'ee keessatti hirmaatee jira. Kaayil Vaanderkeep Bernardi fi Paatriishaa biratti akka guddifachaatti kan guddatee fi dubbeen dhaloota isaa ammoo Waroomii fi Yuunii New South Wales keessatti argamurraa ta'uu isaatiin ni boona. Kaayil yeroo ijoollummaa isaa ispoortii taphachuuf carraa kan argate of ibsuu fi gartuu waliin hariiroo uummachuuf hiree kenneef.
Being adopted at 5 weeks of age, one of my first challenges was trying to work out, well, mum and dad, why am I different to you?
Dhaladhee torban shan keessatti guddifachaaf kan fudhatame maaliif an bifa kiyya isin haadhaaf abbaa kiyya irraa adda ta'e jedheen gaafadhan ture. Maaliif gogaan qaama kiyyaa isin irraa adda ta'e kan jedhudha. Sun rakkoo ani yeroos qabaachaa turedha. Guddifachaaf fudhatamuu fi akkasumattis guddisamuuf sababa isaa beekuun eenyummaa kiyya irratti na rakkisaa ture. Ispoortii yeroo an mana barnootaa sadarkaa duraa keessa jiru akkan jalqabe amma nan yaadadha. Sana booda suuta dorgommii keessatti hirmaachaa fi guddifachaan deeme. Eenyummaa ofiisaa bareechee akka baruuf jajjabina warraaf hiriyoota isaarraa argateen suuta dorgommii keessa seene. Sagantaa ijoollee beeksisuu adda addaa keessatti hirmaachaa qophiiwwan dorgommii keessatti qooda fudhachaa dhuma irratti jabaatee Awustiraaliyaa kan bakka bu'u ta'ee mul'achuu danda'e.
I got disqualified every week in the walk and I tried the shot put, I tried the high jump, couldn't do the Fosby flop and I was skinny.
Dhiitu fiigicha utaalchoo qabu gara gaggaluu fi sana biratti ammallee qallaa waan an tureef torban yeroo hunda xabiisa keessaa na baasan. Sun hundi rakkisoo ture. Utaaluu danda'utu anarra ture. Teeknika xabichaas hundatti baruu na barbaada ture. Garuu dhumarratti jaallachaan deeme. Deemsi Kaayil kan karaa ispoortii kan isa milkeesse yeroo ta'u eenyummaa ofiisaaf nama dubbeen abbootii dachee irraa ta'uu isa gammachiisee jira.
And I do remember clearly around that early primary school years just looking up to people like Lionel Rose.
Nan yaadadha yeroo an mana barnootaa sadarkaa duraa keessa ture namoota kan akka Lionel Rose, Yvonne Goolagong arguu kiyyatti gammadeera. Namoota aborjinaarraa ta'an kubbaa taphatan akkasii mana barnootaa kiyya keessa dhufanii an isaan arguun kan akka Maurice Rioli faa mana barnootaa kiyya dhufanii waa'ee seenaa kubbaa miilaa nutti dubbachuun namoota dubbeen dhaloota isaanii hidda aborjinaa qaban jiraachuun ana gammachiise. Kutaa keessatti harka kiyya naqabee Kaayil aborjinaa ta'uun mudaa hin qabu bu'aa qaba ati jabaattee itti baruu danda'u qabdanaan jedhe. Jechoonni akkasii nama ispoortii taphatu dubbeen abbootii dachee irraa itti dubbatame Kaayil irratti dhiibbaa uume ni qaba. Waan danda'uun akka tattaafatu isa gargaare gaaf tokko magariisaa fi bifa warqee uffatee Awustiraaliyaaf akka fiigu murteeffate. Kaayil bara 1990 keessa geemii Commonwealth Auckland New Zealand keessatti taasifame Awustiraaliyaa bakka bu'uudhaan hirmaatee jira.
I was lucky enough to be on that team with Cathy Freeman and we're both teenagers, so 16-year-old Cathy and 18-year-old.
Gartuu sana keessa Cathy Freeman waliin jiraachuun kiyya anaaf carraa ture. Kaathiin waggaa 16 anammoo 18 ture. Yeroo jalqabaatiif eenyummaan kiyya natti dhaga'amu ana Awustiraaliyaa ta'uu fi magariisaa fi bifa warqee uffadhee dorgomuuf danda'utti dabale bari dhugumatti abbootii dachee Awustiraaliyaa irraa ta'uun na gammachiise. Uffata ittiin dorgomu magariisaa fi bifa warqee uffachuuf hireen argadhe. Liidiyaa Wiiliyaamsiif deemsi jireenya ishee ispoortii keessatti biyyaa fi aadaa ishee bakka bu'uun ishee tumsa gartuun ishee taasisaniifiini. Baay'ee ishee tumsu jajjabeessu dubartii saboota jalqabaarraa ta'uu isheetiif jaalala qabaniif ishees jajjabeessanii akka isheen jijjiirama akkasii fiddu taasisan.
For me it's really important to represent my country along with my culture. I think at the end of the day when we wear the crown
it has, you know, biyyaaf aadaa kiyya bakka bu'uun kiyya barbaachisaadha. Akka yaadutti dhumarratti yeroo badhaasa uffan alaabaa faasxaa Awustiraaliyaa ofirraa qaba. Garuu caalaatti barbaachisan kan sadarkaa kanarra geessisuu danda'e gartuu waan kana dandeessisedha.
In our change room, we have the Aboriginal and Torres Strait Islander flag. So it's a team that inspires a lot of inclusion
Kutaa
and
uffata
pride
keessatti
there.
jijjiirranu
So it's been
keessatti
really wonderful to represent.
alaabaa Aboriginal Torres Strait Islander ni qabna. Kanaaf gartuu wal fudhatee fi waliin boonu qabna. Kanaaf lamaanuu bakka bu'uun dorgomuun nama gammachiisa. Kyle Vanderkippiif erga inni jireenya dorgommii fiigicha isaa xumureen boodallee itti milkaa'inni inni qabu itti uffee jira.
You know, you come back to try and have a normal life without being an athlete every day,
Beektee gara jireenya dhuunfaa keetti deebitee dorgommii malee guyyaa jireenya kee uffachuu ni dandeessa.
Aunties, grandmas, elders, kids, like, hey, we seen you on the TV and you inspired us, like, sort of a moment where you realize Jesus.
Garuu gara baadiyyaa deemtee hawaasa kee lafa fageenyarra jiraatan dubbisuu yeroo deemtu namoota kan akka Adaadaa, Akkoo, Jaaroleen, Ijoolleen TV irratti si argine nu gammachiifte jedhanii yeroo sitti dubbatan dhugumaan ispoortiin humna guddaa ta'uu hubatta. Dorgommii kubbaa miillaa irra addunyaarraa gara jijjiirama fiduutti lameen isaanii Liidiyaa fi Kaayil deemsa jireenya ispoortii isaanii jijjiirama akka fide dubbatu.
I've met, I'd say, a good half a dozen, maybe to a dozen families and individuals.
Namoota hedduu maatii kudhanootaan lakkaa'aman kan ijoollee isaanii maqaa Kaayil jedhu moggaasan argeen jira. Keessattuu maatiin tokko kan Alice Spring keessa jiraatan.
Dad came up and introduced himself and he had his young son beside him and he said, hey son, you know how I told you your name means champion? This is the guy, this is who you named
Guyyaa
after.
Tokko abbaan mucaa natti dhufee na dubbise. Mucaa xiqqaan isa bira jira ture. Sana booda mucaa isaatiin kun nama ani maqaa isaa siif moggaasedha. Maqaa nama shaampiyoonaati. Kun namicha. Maqaan kee isarraa siif moggaasame. Kun Kaayilidha. Amma Kaayil waliin wal argitan jedhe. Dhaggeeffachuu keessaniif galatooma. Qophiin kun Fiiltaakiin barreeffamee qophaa'e. Sagaleen jala gale Mariyaam Ismaayiliin qindaa'e. Roozaa Jirmeen immoo geggeessituu qophii Awustiraaliyaan ibsamuu jedhuuti. An Leensaa Dinqaati. Haga qophiitti aanutti nagaan. Kan olitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS
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 SBS SBS SBS Radio.